sasebenzi mina ngidlala uhlupheka kanti baba wafa wabheka angisasebenzi mina ngidlala uhlupheka kanti baba wafa wabheka angisasebenzi mina ngidlala uhlupheka kanti baba wafa wabheka 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 dalahle baba ubuye ungikumbule dalahle baba ubuye ungikumbule lala seba ubuye ungikumbule lala seba ubuye ungikumbule omunye nomunye ubaba zukuthi ubaba wami wafa ngesibani omunye nomunye ubaba zukuthi ubaba wami wafa Omunye nomunye ubaba zukuthi ubaba wami washaya wahlangothi ubaba omunye nomunye ubaba zukuthi ubaba wami namshaya ngephuzu lalahle baba ubuye ungikumbule omunye nomunye ubaba zukuthi Baba wami senjene baba wami Baba wami ngoku tengithele kuwe noma ngasiye kobani Baba fayima
Baba fayima
Baba fayima
Baba fayima
uMandela ngathi beza kancane baba
Baba fayima
Wo Mandela tiveza kancane ma Baba fayima
Baba fayima
Wo Mandela tiveza kancane ma
Baba fayima
Baba fayima Baba fayima Wo Mandela tiveza kancane baba Baba fayima